Records.
Magic Anger on the beat.
Fadela, mambo yako ni opaque. Fadela, mbona una fake? Fadela, mbona sauti ye break? Venye mambo ni nywe cake, cake, cake. Fadela, mambo yako ni opaque. Fadela, mbona una fake? Fadela, mbona sauti ye break? Venye mambo ni nywe cake, 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 cake. Fadela, mbona sona penda issue. Fadela, nili throw shots nika miss you. Niko macho siyezi buy views. Chali miujipanga tuna kisu. Nimekosa tishu Mogadishu. Nivenye niko waba na jaba vi ajab. Nili order vitu Alibaba. Adisia ama ni dis Ababa. So ni dis a man nikidab. On my way out tenje ni itishe kab. Kona feel juu ya track uneza lap. Niko na mix katha tuneza fanyia love. Fadela, mambo yako ni upe. Fadela, mbona una fake? Fadela, mbona sauti ye break? Venye mambo ni nywe ke 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 ke. Fadela, mambo yako ni upe. Fadela, mbona una fake? Fadela, mbona sauti ye break? Venye mambo ni nywe ke 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 ke. Fadela alipatwa red handed. Ninge ka home singe ende ya tay funded. Agenda ilikuwa misguided. Trap that guy, I'm that guy, she decided. Kuna form nimekuwa nikisepa. Zafuna kina mua takuseti ya ketepa. Aroma ya mashida inatepa. Vako zako cup nimekulete ya ngepa. Cup na vako zake trap na. Yani shakusoma nkona vision na nishap na. Unasaka partner, waba uko stagnant. Kila kitu freshman, hatuwezi partner. Fadela, mambo yako ni opaque. Fadela, mbona una fake? Fadela, mbona sauti ye break? Venye mambo ni nywe ke 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 ke. Fadela, mambo yako ni opaque. Fadela, mbona una fake? Fadela, mbona sauti ye break? Venye mambo ni nywe ke 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 ke.